TC, I boost a boy, yeah.
Magic, that's him safi.com.
As a credit, camera money, camera money, camera money. Oh, yeah, camera money, we wanna buy a camera money. Kwende camera money, camera money, camera money. Oh, yeah, camera money, we wanna buy a camera money. Oya kaso pembola nivo kuona umebeba kamera hapo metisha ujachoma. Nilikuwa na waza kesho nitavimba vipi. Kijana nikosha kwa burudani ya msiku. Oya DJ weso wa mchongo unagonga mapiano chino kipi wa bongo. Oya muni wangu weka pose sema nizi. Oya balia wangu weka pose sema cheese. Oya muni wangu weka pose sema nizi. Oya balia wangu weka pose sema cheese. Ex wangu na basha wake kwenye meza na bia moja. Piga picha baba, piga picha baba. Oya dada miuno mingi na una data tukisa kamera. Sugea kule wone dada kama unanikela. Basi dada klipu kidogo ukicheza mapiano. Mpaka wapinzani wone kwangu masaswane. Kamera mani, kamera mani, kamera mani.
Oh kamera. Tumia kamera gani we? Ona picha zako kali kweli we. Hebu nipige picha na wifi yako tukimaliza tunaiposti. Tena umie roho wale wapambe wakituona ishio pose. Oya we, kamera mani na uni wangu tupige picha.
Iwe kumbu kumbu na uni wangu watatu kifa.
Oya kamera mani we. Oya kamera mani we. Na tena kamera mani we. Oya kamera mani we.
Twanga foto. Awote twanga foto. Twanga foto. Awote twanga foto. Twanga foto. Uwote twanga foto.
Usine mtu hatari we. Tajiri ngagesa.
Awe tachikila. Arafai mwenga. Anikono manangu blow silver. Abuza boy chakatizi.
Tebeke moja yo.
Pakua ngoma kali kutoka kwa DutchMsafi.com.